Casa on the Beat.
Mondo, blaza wa kurenga bila kukosea. Usende mbariro, wendo wangu cho, najisaidia. Popote ulipo we, nami nipo. Nikitaka jike, nawe upo. Fanya kila kitu penzi langu lipo. Usukurie simpoteka nione dimpo. Fanya kila kitu penzi langu lipo. Usukurie simpoteka nione dimpo. Fanya kila kitu penzi langu lipo. Usukurie simpoteka nione dimpo. Fanya kila kitu penzi langu lipo. Usukurie simpoteka nione dimpo. Nasema baby njoo, send them body low. 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 Nasema baby njoo. Ndo ya dumu, mapenzi bembeleza, mpenzi kumdekeza, amombe tuibeneza, mapenzi kuwekeza, mpenzi mchezo mchafu kila mtu anapenda, mapenzi mchezo mchafu kila mtu anapenda, mapenzi mchezo mchafu kila mtu anapenda, mapenzi mchezo mchafu kila mtu anapenda. Fanya kila kitu penzi langu lipo, usukurie simpoteka nione dimpo. Fanya kila kitu penzi langu lipo, usukurie simpoteka nione dimpo. Baby Joe, baby Joe, baby Joe, baby Joe, baby Joe, baby Joe, baby Joe. Send my baby Joe, send them body low. I send my baby Joe, send them body low. I send my baby Joe, send them body low. I send my baby Joe, send them body low.
And